andale kemhlabeni ngoba luthetha wonke umuntu okhona emhlabeni bahlala bebabili othandweni kodwa kuphela emhlizweni umuntu ongathazi into yothandake kemhlabeni ngoba luthetha wonke umuntu okhona emhlabeni bahlala bebabili othandweni loka kuphela emhlizweni ngoba uthando uthando lolu ngoba uthando uthando lolu ngoba uthando uthando nenkinga zalo Namshiya wazukuthi muhle Namshiya wazukuthi muhle Uyathandeka Nazomthatha wena kwangathunenkinga masethathiwe Namshiya wazukuthi muhle Namshiya wazukuthi muhle Masachajiwe Wamshiyuna suti muhle Wamshiyuna suti muhle Wamshiyuna suti muhle Yatandela vela Wamshiyuna suti muhle Asomtatabanye Makaona kanitangayo Wamshiyuna suti muhle Wamshiyuna suti muhle Yatandela vela Uthando uthando lolu Ngoba uthando uthando lolu Ngoba uthando uthando nenkinga zalo Namshiya wazukuthi muhle Namshiya wazukuthi muhle Namshiya wazukuthi muhle Namshiya wazukuthi muhle Bangathunenkinga masethathiwe Namshiya wazukuthi muhle Namshiya wazukuthi muhle Masachajiwe Wamshiyuna suti muhle Wamshiyuna suti muhle Yatandela vela Asomtatabanye Makaona kanitangayo Wamshiyuna suti muhle Wamshiyuna suti muhle Yatandela